Nandi busenga nensije yo joy nenkuwa kubyenina na era manyi mukama kabaka sebo wenga bokebere mitima echo nacho chimanyi mazimo omuntu omulungi ataleka abali mu muliro nsoba nkuwechi omuntu omulungi atakuleka neboba magombe ye mukama yani alina obuvumu nga gwe sebo ayimirira n'abantu bo ne bwe babanga bali mu katyabaga ne bwaba taata kabe maama empologomange bagobye adduka emisinde n'akuleka waawo awonye obulamu kale sirirekayo kuyimba ku linnya ly'omukama wadakiruka ekiseera kyenaolerawo n'ebikuziro gye tusooka gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga afuuka musawo wasinga abayala bakutanda ye gw'emmere ensi gye yeetaaga sasirone kuba fula bomuendo teyera bila tata ya doma sebanga umasiga ya juki ya lazaro na muonya magombe na wakumanyi tatuaga la luanda vikaze tulavika ovalwa sente kabaka daudi ya muja mchiralo welinda mukama Achusabo tasubira na bajja mu kiramu oyo mukama sitani be yali yawambanga balinga Saulo abajja ko buzibe kale sirire kayo kutenda linnya ly'omukama wajulule ensozi mu buyinza bwo kabaka ate nazo ne zitamanya gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga
Yeah, I see.